wano kunsi Katonda wa wano Yasiba yasumulula byonna Tomuzanyisa Nawo we chitalo ye yatesobewo Muwe chitibwa Yatuya na gwe na kufulo muntu Tiomuzate We bankireyo Mubata kulaba We walio muntu Yeah, yeah.